abamu kubakulira amasomero ga government mu district ya Mukono bagamba nti wakyaliwo okusomoza ku muwendo gw'abasomesa okubeera omutono ddala amasomero ga government ng'entabwe eva akakiiko akagaba emirimu district ya Mukono aka Mukono district service commission obutabeerako kyekagamba ekintu nekigwetaanyiza eby'ensomero yeeyo omukulu w'essomero lya Nakanyu senior secondary school mu Nakifuma Naggalama town council George Wateta atubulidde ku nsonga eno.
Amba zeyongedde nga ffe masomero ga government n'essomero erimenti kubeera n'abasomesa nga gagenda mu maaso naye tulina abasomesa 37 is too small okusinziira ku numbers ez'abaana be tulina wano wenkubira omulanga gavumenti yaffe ennungi ennyo ebeerenga etwongerako ku basomesa etwongereko ku bitabo etwongereko ku infrastructure mmanyi nti ebyo ebiba nga babituwadde omutindo ate gujja kweyongera.